Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Altinere nogay tati lewru novembre hitande 2015 sappo jeddi yande gabiri masilmaaji chapande nay e joyi meden tawale maison de la presse Bamako sakiraabe on kumbiti ton wiide caggal fedde jaadin koobe noddirtende almurabi tun ko be nantini wiide kambe ngadi kasara ngada do Bamako do nyande aljumar de fedde Hamadou Koufande dun nantini hanken wiide kambe ngadi bonanda o le majjun FLN holliti wiide caggal jaadin koobe didon baraabe le kasara o yimbele mabbe taton mbaawi soppitaade ko jali e konjotobe ka fu kolliti wiide ko fedde pelle didde fu nantini wiide kambe ngoli ciudi be caggal dido bonandaji be kolliti jama o pati jama o tuugo dido kabaruji sabbi horgongol tan waawi sabbi binde yimbele ciudi be caggal dido bonandaji be andite walde horebe diina le leedi meden di be yandino yimbele masim binabe le kasara ngaddo aljumar de do Bamako do e le majjun kanko joko horejo walde de o holliti wiide ana haani ko mbaajotobe kanyun e almami en misidaji meden di be jangine jande nyibunde pawinde e do alsilamagal pewngal ngal walda e torrafu nano tagal basiji di gouvernement leedi meden di jodi ke e batu juujure faabe ceeka laawi kadoji hono yambereji wada le leedi meden di nano e le majjun ko jali e Bamako kobe fu kolliti wiide kambe e be belti e le dido dabareji fasanne sabi de idun baayi faabade armée Mali le golle o sakiraabe di gonno kabaruji mawdi di man jogani on hande di njottino on kabaruji di yo sakike modon Barke Cissé bismillah modon heedade sakiraabe on kumpiti ton wiide caggal hono ko fedde noddir fedde jaadin koobe noddirteende almurabe tun nantini wiide kambe ngadi bonanda o nyande aljuwarnde nden fedde Hamadou Koufande dun holliti hanken wiide kambe jaati ngadi bonanda o e le majjun fedde nde holliti wiide caggal jaadin koobe didon baraabe ley basi o yimbele mabbe taton mbaawi soppitaade Oumar Waygalo hono kabar o worri
ko kolliti wiide wala fu ko be ngadir dido bonandaji wakkati jono so wana armée France o kanye armée Mali o ko be gondi hokkindirde juudu sobe kaba e gubal bi ngal fa masini yalta e yoppitere kanye gubal gongal noddirtirte ngal ansar dingal le majjun kanko jado kabaruji ndedo walde o holliti wiide yimbeel mabbe njoyon kanye natli otengel o wi taton be fu jalti fe hunde hebay dun en o wi faande mbay wadde bonandaji mabbe dido be kaaja kanye do be jidi fur le majjun dube adi ki wiide be ngada bonandaji fewde kebe leedi ndi fa yotto yo e Touba kube ngarobe san diewa kaaye fiji leedi ndi kanye e gollirde laamu ode farde mabbe juddinde sariyal le masina kanko Mukhtar Ben Mukhtar odo miccitede wiido wiino kambe ngadno dido bonandaji o haalino do fa haala makko ka yaltinama e telemo noddirta Al Jazeera
nano sakiraabe yoga e konjotobe kay fu kolliti wiide hono ko pelle didde fu nantini wiide kambe ngadi bonandaji di ko be kolliti wiide dun waawa laataade gonga pati jama o tuugo e dido kabaruji sabi horgongol tan waawi sabbi binde so anden yimbeele hobbe hen ngoni ngabbe dido bonandaji jaati jaati nano kanko Ousmane Corneille o o dunke andan do kabaru denagu fasanne kede ko haali e do faccitango Ousmane Oumar Waygalo
fati neɗɗo tekkino dow majjum wakkati fo hollitinde wiide so bonandaji ɗi gaɗi ko guɓe ɗe kuñoto law so homo fani wiya kañum waɗɗi ɗo bonandaji wakkati joni sa ƴeewi ɗeɗo guɓe homo fu darto le hen inde homo fu darto yiyede ko waɗi wakkati joni to radison to neɗɗo hana hoolade wiide almurabi tunno hana hoolade wiide du guɓal mbigal fa masini yalta e yoppitere ngal ka wakkati joni nde honjugol waɗa le hen fo finde waɗan dow hen hollitinde wiide gaɓɓe ɗiɗo bonandaji jaati
horugol ley bangal kasara ngaddo dum woni bonanda ngaddo e hotel noddirtengel radison do Bamako do nyande aljumar de be kulliti laamu o holliti wiide horugol gol ana wondi e yarde yeso fasanne sabi laabu kumani do kabaru sariyaji di be kulliti wiide kambe e be gondi e fiide kala dabareji kandi fiede fa gonga o labbine do o do bonanda kanko Boubacar Sidiki Samake o goto e hor e gollowo e suudu kumani do kabaru sariyaji le leedi meden di ko nayi e ley bangal yimbele bonandaabe dum woni jaadin kobbe kede ko haali do faccitango Oumar Waygalo.
C'est une enquête qui
continue. Den gonde wadde horgongol hollitindi widno dum lati fu yodum golle jaadi koobe non. Sabbe yimbe didon kambe garno le otengel be jogino malfe noddirte AK-47 de. So utti yite fewtude yimbe le gombe tombe. Wakkati jono mi den gonde wadde le hono horgol faami paama yalla hono dum waddir yalla hono o do golle worri. Eden baawi wakkati jono o tan horgongol an wondi e yarde yeso. Ko yimbel wobbe kolliti wid le hen ko tan be do yimbe le be kala anglais. Ka ko mi baawi hollitindi wid le hen wakkati jono yobbe yimbe didon nati e otengel.
Formellement identifié. Identifié comme étant des assets.
Nano sakiraabe horugol nayingol e le bangal anditidde leydi jeyangal leydi yankobe yimbele keddibe yimbele leydi gondi keddibe e ley kasara o fa yottoyade yimbele bonandabbe be kulliti wiide kasara e honowete horugol ana wondi e yarde fa yeso fasanne e le majjun laamu leydi meden di holliti wiide golle o ana hanno timmude le eruji ngaruji di ka be mbawa timminde golleji di ka be sellini wiide no lati fu be ngaran be sellina hono yuppo kasara o fa yottoyade e leydi yankobe leede keddi yimbele keddibe e le kasara o den no kanko Amadou Sango o o yottino kalaji o halaji le suudu ministre ko wanindu kabaru denagu le leedi meden di kedde ko hali do faccitango Ousmane Dicko
konjale ana gonda fa wabbe torraka kanyi e heddibe hen nyande aljumaare nde fu andite konjale di ana jaare yeso tojoraaji du kebaade fu latanta ko kumpa fay goto kabaru hobbe be dabareji giggoleede de ana gonda yende won ko men andinta ko mon kala e heddibe hen be do jeya mine laamibe daranibe sariya kanyi policien miden gondi e gollude le leruji na nyalaade garoje de on pamanan ko wodi hen ko on dulla internet ana holla ko heewi ka lamjinaali ko woni hen gonga woni ko laamu warata hollude on
walde horebe diina le leedi meden di be janjino yimbele masim binabe le kasara ngaddo e le hotel ngad noddirtengel radison nyande aljumar ndeddo bamako do denno e le majjun jokko horejo walde de o nantini wiide ana haani ko horebe diina be fa yottoyade e yimbele almami en kanyun e kala yimbele mbajotobe le misidaji meden di be jangine jande fewnde do alsilamagal nyibugal gal walda e torrafu denno kede ko kanko cerno haadi Cheikh Oumar Thiam o jokko horejo walde de kede ko haali e do faccitango Ousmane Dicko
men kebbi hakkillo yeyode sakiraɓe amen honorable amen alsilama en leydi ankoɓe Mali barmoɓe ley golle bonɗo torroɓeɓe gaɗɗo ley hôtel radison ñande aljumare ƴaɓɓine nde torra laati koko huuɓi aduna fuu leyɗi ɗe gala bawɗe e joguiɗo fuu daɗali yo hono sidani mo heeraki tajiri e talka rawna nowru e ɓawla nowru fuu ila 2012 warali miɗen goytotono paale ɗe fuu fawarde hande wiide waajuji yo bombuji iraɗi noon leydi ndi haybata dina ana e ley farrati waajotoɓe ana kaani janguinede hawjeede e tindinede somono fu yoppama haala ko woki ɗum e ƴiwata e ley farrati
ndenno caggal bonandan ko ɗum woni kasara gaɗɗo ñande aljumare nde ley hôtel noddirte ngel radison ɗo bamako ɗo gouvernement leydi meɗen ɗi ɓe jooɗike e batu juujuure ɓe le majjun ɓe ceeki laawi ɗum woni ɓe ɓami sariyaji kaɗoji kala yambireji kañum e mottodiral jama ley leydi meɗen ndi ndenno e le majjun ko jaali e bamakonkoɓe fuu kolliti wiide kamɓe eɓe belti e ley ɗi sariyaji fa sanne saabi de eɗum haani faabade arme Mali ley honjo gongol fa yettoyade e horugol anditidde yuɓɓo ɗum woni asolol ɗiɗo kasaraji ndenno keɗe kono ko bamakonkoɓe yoga e bamakonkoɓe haali et de faccitango Ousmane Dicko
dabareji ɓamaɗi ila nde wattu keesaɗo heeƴande ɗum woni état d'urgence ɗi goni balɗe tati rende nde fuɗɗan hande deseje du jippinte fa hakkude joni o dabareji keddiɗi ɗi miɗen domti hono jiiruɗa ni haɓɓitiɓe ngala ley gallewel ngal ka si ana hasindina laamiɓe kuncan hoore yimɓe na kaani gollidede so tawi mono fuu ande ko woni ko ɓe jaɓa ɗum miɗo jaɓani état d'urgence seko wowa wadde waɗi e jogola keesa heɓante ɗum ana waji mbini leydi yanke fuu rewa sariya la goɗɗo wala toon e hakkillam e ɗum feewi sanne ko taykitimi beetey o soldat sien kañi policien ana paale kewɗo ley ngalluro nde e hakkillam sariya ɓamaka ka ana rewa ɗo heewi ɗum walla haɓɓitiɓe men nangude bomɓe tagu so eɓe ley ngalluro
nde
Union européenne e gouvernement Royaume Uni e leydi Suède goni paabatoɓe studio Tamani
ndono sakiraɓe ƴeewoyen ko woni e le région ngaji meɗen ɗi en puɗɗiran to tombutotoɓe kolliti wiide yimɓe jon en kaɓorɗe suutike mobile armé Mali gotel ley beete ɗum waɗi beete hande ila wattu 6h nde ndenno mobile ngel ana wonduno e naɓude taƴi koƴol hono militaire en daakiɓe dow laawi ɗi kumaniɓe ndenagu ley ngalluure nde ndenno ko seede en tawaɓe toon ɓe kolliti hono yimɓele bonandaɓe ɗum woni cuutuɓe mobile ngel ɓe gandorike ley ɓaleeri ngalluure nde ndenno sakiraɓe en jaran Fatou Bourem to ɓe kolliti wiide ko yahata sukaɓe capanɗe jettoyonɓe torraji basiji ɗi pawi e dow muɗum en dokka toon kaaki jangguinirɗi kayeji bikkiji fa yettoyade e arkillaji suuwaɗi ɗum waɗi beete hande ndenno faada majjun yo faabade ɓeɗo sukaɓe ley banggal yirwere ONG noddirteɗo enda Mali kañum ho waɗi ngal ɗo dokkal daro sakiraɓe en jaran Fatou kulikorotoɓe kolliti wiide jande famminore kabaru golle sukaɓe kereduji ɗum fuɗɗi toon beete hande walde noddirtede fier kamɓe landini ndeɗo jande e le majjun walde nde holliti wiide ɓe garan ɓe janguina ko foti sukaɓe ujunaji sappo yon ɓe duuɓi muɗum en mbarata hakkude ɗe duuɓi muɗum en jahata hakkude sappo e jeegon yaade e capanɗe nayyi ndenno faada majjun yo ñiɓɓinde faada jande nde yo faabade yirwere kabaru demal fa yettoyade e golle sukaɓe ley ngalluure kulikoro nde e manggal muɗum fuu dano sakiraɓe en timmi dano kabaruji meɗen ɗi fatu en songo to ɓe kolliti wiide yimɓele dartoɓe laamu ley wote député kanɗo wadde to en songo to ñalande sappo lewru janvier hitande 2016 garor du ndenno yimɓele ɓe fuɗɗi windoyade toon beete keñen ndenno wote o ana wondi e landinede caggal hono ko député en songo ɗum woni kanko noddirteɗo Halidou Bonzé Maiga o ko iwi hen ko dano sakiraɓe kumpite wiide walde kumaninde landinde woteji ɗi walde nde fuɗɗi golle dano sakiraɓe ɗin woni kabaruji mawɗi ɗimen jogono hande ɗi kapanje yewtere meɗen dan heddi.